beat.
Pression doing the tank is like a diamond. See me cut to so bongo is in my souls. Tani wangu mzazi na uniwa kika. Donkey shali pata 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 shika. Pata pata shika. 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 Pata pata shika. Shika.
Shika.
Shika. Shika. Pata pata shika.
Nangoza kizazi cha nne kupitia hip hop na kwa mega boss. We're soft kaline, hii ni combat kama letter force. Mind of state rap game, ikufanye rich then you get away. Mind of state make impact on the streets so we not the same. Scorsi money kiss a couple dollars, I can kill for 100 million dollars. Demand respect cause you know power, vijikesho reference kwenye Russia. Nimeji sifu so maybe, malume one man ila navy. Pick a triple double kwa guhaina tabu do the west book like a baby. Proper preparation, life dedication, gina nalelewa that's crazy. Black medication, you meditation, gini cheki chini.
Pressure doing the thing is like a diamond. See me cut us all bongo is in my souls. Tani wangu mzazi na uniwa kika. Donkey shali pata 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 shika. Pata pata shika. 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 Pata pata shika. 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 Pata pata shika.
Nafanya haya bila pressure. Kitambo sana tusha kesha. Rudi sasa kukomesha. We wazo wapi utakopesha. Hapa tunamwaga maji kwenye desert. And I'm the one up and equip of your two or two. Check it amani ujaona clues. I wataki kukona na do what you want. Kama ujisoma na do a do. Tachomo na jua. Noma kila atua na ndoma na tuna anua. Wahenga walituchagua. Nipo atua kama mia hivi mbele. Yeah. Never me easy teller. Visions and mbovu. But don't wanna be sure what we gon' do. Mishes zili tuache na makovu. Sasa wakituona ni mapovu. Simba uchuyo mwezi ndovu. Kama ujiyo mchezo no rules. Na afo pana, hofu sana. Hapa spana na wabana tu.
Pressure doing the thing is like a diamond. See me cut us all bongo is in my souls. Tani wangu mzazi na uniwa kika. Donkey shali pata 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 shika. Pata pata shika. Shika. Shika.
Okay, pata pata shika chukis na mwagika. Mchongo shakwa noma kavita iwe vita. Sulize liko toka paka liko fika geto. Chumba kimoja mlo moja watu kama tisa. Ndo hivyo, dini bila pesa mademo wangati. Ndo hivyo, dini wenye pesa kwa Google wapati. Ndo hivyo, watu tuko busy na tafta chapati. Ndo hivyo, saivi matumize na fika dilaki. So please, so don't call my money. So kuma cheesy too serious. Atufanya kutani na maswala kutubu. Tushaji chaga za money. Minetu ayu music in like a fighter with money. The streets,
babe. Pressure doing the thing is like a diamond. See me cut us all bongo is in my souls. Tani wangu mzazi na uniwa kika. Donkey shali pata 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 shika. Pata pata shika.